Baba ay nidood iska eegtayo iska amina aman mudane inda ashqo isku ooyayo is ilaashada aman mudane ahdigay dhigteen wadkastayo aroos gala aman mudane lamana indooda jacaylka adkeeyey kalsooni abuura aman mudane ahay nasiibku intuu u ekaaday aroos gala aman mudane ubax urdino isxaashaqayba allaydhehe aman mudane laba aynigood iska eegtayo iska amina aman mudane inda cashaqo isku ooyayo is ilaashada aman mudane ahdigay dhigteen wadkaystayo aroos gala aman mudane lamana indooda jacaylka adkeeyey kalsooni abuura aman mudane ahay nasiibku intuu u ekaaday aroos gala aman mudane ubax urdino isxaashaqayba allaydhehe aman mudane geyan isdoortaa ehel ku taama arooskooda aqal la seesa dhiga aslaniyo kabad la untaa ubax udgoonana lagu daadiya allaydhehe aman waad istaa heshaa laba aramida imtixaanka jacayl u adkaystayba aman mudane abaabulka guurka nolol istareex leh labay u ahaata aman mudane laba ubadkooda ku adabsho oo isfaannima baray aman mudane umalkiyo dooqa in waadka jacaylka udgoon ku beerma aman mudane laba ka ilaalsha nacabka irdeeyey dhaqanku aroorsha aman mudane afka hooyo hidaha asalka awlaadka tusaa aman mudane laba aramida imtixaanka jacayl u adkaystayba aman mudane abaabulka guurka nolol istareex leh labay u ahaata aman mudane laba ubadkooda ku adabsho oo islaannima baray aman mudane
bal eega eega eega
ubaxani bal eega
bal eega eega eega
afko ila eega
bal eega eega eega
ambaqaadka jacay
bal eega eega eega
amkaystay eega
bal eega eega eega
away u ahaate
bal eega eega eega
abootkuma
eebow eebow eebow
uba khayr leesi
eebow
u adeegasi
eebow
inamiya gabdhaba
eebow
Ebo, 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 eb sii oo 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 saaqwa saaqwa.